wanadamu. Na file na kesha pambana wanafiki wananuna. Mola niye kushie. Kuna bala nuksi nyondole. Ninapubisha odi miara kanfumuliwe. Na wasopenda mini fanikiwe. Oni wanafiki mola wangalie. Baba niye kushie. E mola wangu niye kushie. Shika shiringi. Utapitia mambo mengi. Baka utasema eti mola kubendi. Kuna bala nuksi nyondole. Ninapubisha odi miara kanfunguliwe. Na wasopenda mini fanikiwe. Oni wanafi mola wangalie. Baba niye kushie. E mola wangu niye kushie.
Makes this.